dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo
ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangire ijambo aho muri hose mutwumva kuri radio kuri mudasobwa ndetse no kuri telefone zanyu kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi mu kiganiro cy'uyu munsi turaho ijambo mugenzi wacu Eric Bagira ubusa ukorera mu Rwanda
Etienne Karekezi ndagushimiye cyane kuri uyu mwanya mu kiganiro dusangire ijambo Dusangire ijambo yacu ya none yongeye kugaruka ku ngingo yo gusubiza mu buzima busanzwe abatahuka mu Rwanda bava mu mashyamba hirya no hino by'umwihariko ikiganiro cyacu kiraguma kubagera kuri 600 basubije mu buzima busanzwe mu mpera z'ukwezi gushize kwa gatanu uyu mwaka aba bageze mu Rwanda mu mpera z'umwaka ushize wa 2018 bavanywe mu bice bitandukanye by'amashyamba ya Kongo Abagabo hafi ya bose bari abarwanyi b'umutwe wa FDLR wavutse nyuma y'1994 ubutegetsi bwo wari perezida w'u Rwanda Juvenal Habyarimana bukimara guhirima abasubijwe mu buzima busanzwe bamwe batashye ku bushake abandi ku ngufu leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibashyikirije leta y'u Rwanda baba abagore abagabo n'abana babo bose hamwe babarirwa mu 1500 bashyikiye mu kigo cya Mutobo kiri mu karere ka Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda gitangirwamo inyigisho ku bari abasirikare bajya mu gusubira mu buzima busanzwe izo nyigisho ahanini zibanda kuri politiki y'igihugu cyane ko haba hari abamaze imyaka isaga 20 bataza u Rwanda icyakora abagore babatandukanye n'abagabo muri izi nyigisho nibutse ku cyiciro cyari Mutobo cyari cya 65 kuviga gahunda yatangira Nibutse kandi ko abagore n'abana baje muri iki cyiciro bo basubiye mu buzima busanzwe mu kwezi kwa mbere uyu mwaka wa 2019. Muri iki kiganiro turumva icyo ubutegetsi busaba wagiye mu miryango yabo. Turumva kandi n'abasubiye mu miryango ko bahagaze nyuma y'igihe batwibona mu Rwanda. Hari umubare tutarabasha kumenya w'abashobora gukurikiranwa abaho byaha bya jenoside bakekwaho muri iki cyiciro ni muri iki kiganiro. Reka dutangirane na Madame Arivera Mukabaramba, umunyamabanga wa Leta ushinzwe imibereho myiza y'abaturage muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu yibutse impamvu y'izi nyigisho ku bagiye mu buzima busanzwe.
Hari rero impamvu yuko ibi bintu byose tugomba kubinyuramo, mugomba kubyigishwa natwe tugomba kubivigisha impamvu ni nyinshi mu by'ukuri ngira ngo namwe murabizi mwabyivugiye hari abamaze iminsi badaheruka mu gihugu kandi abataba ahantu heza baba mu mashyamba nta makuru bazi nta kintu kibageraho nta shuri nta mibereho myiza nta myuga nta ngira ngo ikibageraho ari ikintu kibi gusa ngira ngo byari ngombwa ko ibintu byose mu binyuramo kandi namwe murabyemera hanyuma mu by'ukuri ibi byose bikorwa kubera ubuyobozi bwiza butekereza abaturage bugasanga ko namwe mbere yo kwinjira mu baturage muri rusange mwakagombye kumenya aho isi igeze aho u Rwanda rugeze n'aho abandi baturage bageze mukagenda mufite namwe bagaje ituma muzatangirira hamwe nabo ngira ngo mbasabe abashonje amahugurwa mbasabe ko mugiye gutera mu miryango yanyu mbasabe mube abaturage b'intangarugero ari mu byo muvanye hano ngira ngo ibi byose bizabafasha byo kugira ngo mugire ubuzima bwiza aho mugiye mu midugudu ngira ngo aho mugiye muzahasanga abandi bari bahari ndetse n'imiryango yanyu mwazanye cyangwa yaje imbere yanyu umuturage mwiza rero ni ukomeza kwita kuri gahunda za leta nta kindi dusaba ko yiteza imbere leta iramufasha ariko buriya mu by'ukuri uruhare runini ni urwawe rwo gukura amaboko mu mifuka ugakora ukiteza imbere
Madame Mukabaramba akomeza kubashishikariza gahunda za leta no gukangurira bagenzi babo gutaha
kugira ngo mufuye hano mufite amakarita ya mituweli ariko by'ibi ya nyuma yahano utafite mituweli ntabwo ushobora kubaho muri iki gihugu amafaranga yose uzakorera iyo y'impamba baguhe uzabyaza umusaruro uzamenye ko wamutekana navugaga twakurinda amakimbirane twavugaga twagushaka aho uba heza umenye ko hano udafite rama agira MMI zona transfer z'ubuzima abafite mituweli de sante kugira ngo rero umuntu yivuze kugira ngo umuntu agire ubuzima bwiza agomba kuba afite mituweli de sante muhumure rero ibyo nababwiraga abayobozi barabiteguye kandi babiteguye neza ni ukugira ngo dufatanye kubaka ko mungana gutya kose ni amaboko u Rwanda ruba rwunguru hari kubasaba ko ejo bundi aho twari tubona capati na komiseri ndetse n'abandi bakomiseri bari kuri televiziyo bavuga ibigendanye n'uyu munsi ndetse bavuga n'ubuzima bwa komiseri ko umunyamakuru yamubajije ngo se kuko yari yavuze ati abantu bamwe muje ni mudufasha kugira ngo abandi nabo batake none umunyamakuru avuga ati se buriya bemerewe kuvugana n'abantu bari hariya mwemerewe kuvugana ariko mwemerewe kuvugana ibintu byiza mubabwira ngo muze umuve mu mashyamba kuko iyo urebye ubuzima babayeho hariya abana batajya mu ishuri abana bapfa batavuwe abana bari mu mwanda wibaza bariya bana ikintu bazira kikakuyobera iyo urebye hari ubwo umuntu ajya abona ibintu bibere mu mashyamba hariya ukabona n'abanyarwanda bariyo wibaza icyo bajya kugira abana ababyeyi bashobora kuba ari ibyo bakoze ariko nk'umwana wavukiyeyo umwana nka hariya aba aziriki mubahamagare babwire batahe ababyeyi batahe n'abana batahe base batahe mu by'ukuri niba hari ibintu bakoze bumva ubutabera nabwo bugomba gukora akazi kabo ariko abantu rwose b'inzirakarengane bagahere hariya umuryango
mu kiganiro na madame Serafine Mukantabana ukuriye komisiyo y'igihugu ishinzwe gusubiza mu buzima busanzwe abari abasirikare kuri mikoro y'ijwi rya Amerika aratangira tubwira impamvu bapfunyikira bagiye gutangira ubuzima bundi bushya
imperekeza tubaha nisanzwe ubundi tubaha ibihumbi 60 byari biteganyijwe ko byavamo amatike no kuba babona ikibatunga ku minsi mike bari bageze mu rugo ariko kuri iki cyiciro ho navuga ko hari icyiciro speciale kubera ko amafaranga turi bubahe ntabwo bari bukure mu itike kuko twakodesheje amamodoka abajyana iwabo akabageza ku karere akarere kakabakira kakabageza mu mirenge yabo ubwo rero ayo mafaranga 60 ibihumbi 60 barayabona mbumbe yose hamwe nibo bakenera kugira icyo bayakoresha ariko nk'uko twabaganirije biranashoboka ko batangira gukuramo umushinga woroheje nyuma y'amezi abiri bamaze gutura dusubirayo kubareba tukabaha ibindi 120 byo gukora noneho wa mushinga no kuwunoza ubundi tugakomeza kubakurikirana
ubundi bimwe mu bisanzwe bimenyerewe muri aba baba barangije amahugurwa bavuye hirya no hino mu mashyamba hari ukuntu bajya babona imirimo mu bikorwa byo kujyana n'igisirikare kiriho mu kugarura amahoro hirya no hino ku isi aba nabo bizashoboka
ngira ngo ku bijyanye n'akazi aba ngaba mwavuze ko bitanga ngo ni banakose bari hano iyo basohotse ni abanyarwanda kimwe n'abandi bafite uburenganzira busesuye nk'abandi banyarwanda bafite inshingano nk'iz'abandi banyarwanda bivuze rero ngo kujya mu butumwa hanze bitewe na background yabo bashobora gukenerwa muri urwo rwego umuntu runaka bitewe n'ubunararibonye afite mu gikorwa runaka mu myitozo runaka cyangwa mu afite ubumenyi bwihariye ashobora gukenerwa nk'uko n'undi munyarwanda uri hanze ahangaha ufite ibyo yakenerwa mu butumwa bujya hanze yakenerwa nabo barakenerwa rero bakabafatamo nk'abandi banyarwanda bakaba bashobora kujya mu butumwa hanze aho ingabo zacu zibungabunga amahoro hirya no hino cyangwa se n'ubundi butumwa bwose bwashoboka kujya kumvisha abandi banyarwanda ko bataha kujya gukora ibindi bikorwa bijyanye no kugira ngo biteze imbere ibyo byose barabyemerewe nk'abanyarwanda bose ni muri urwo rwego rero bamwe bajya bagenda n'akazi rero gasanzwe hano dufitemo abantu b'inararibonye bafite ibyo bazi gukora byihariye bize abo ngabo nabo bajya ku murimo ku isoko ry'umurimo nk'abandi ubumenyi babonyeho akaba afatwa nk'uko undi munyarwanda wese ufite ubumenyi runaka wabitsindiye abona akazi hari rero mu mashazi yababanjirije abagiye babona akazi bakakoreshwa mu mirimo itandukanye n'aba ngaba turahamya yuko hatazaburamo ababona umurimo bakora bakoreshwa na leta bakoreshwa n'abikorera ku giti cyabo bakoreshwa n'imiryango itegamiye kuri leta bakwikorera ku giti cyabo icyo ni cyo tubashishikariza kugira ngo buri wese agire icyo yakora cyamuteza imbere
mugeranije n'igihe cyari kigenwe mu mezi atatu aya mahugurwa yaratinze ukurikije n'igihe bazize no kubera iki byatinze
ngo hari impamvu zitandukanye icya mbere cyo amahugurwa yatangiye atinze bitewe n'uko iminsi ya mbere yabaye yo kubondora kugira ngo babyivugiye bo ubwabo baje bameze nabi haje harimo abarwayi benshi tugomba kubavura tugomba kubondora tugomba no kubanza kubahumuriza kugira ngo bicare batekane bitewe n'uburyo bari bajemo kugira ngo rero nicyo cyatumye bitsinda ubundi hariho no kugira ngo ukuntu ari benshi urabona niba bagomba kwiga iby'imyuga bagomba gukorwamo amatsinda atandukanye bakabona umwanya wo kwimenyereza ubwinshi bwabo rero nabwo bwatumye igihe cyo kumara hano gishobora gutinda
hari amakuru bikekwa ko nk'uko babaje akaba hari wabakekwaho ibyaha wenda byaba ari byo hari abashobora kuzakurikiranwa bimeze bite
nibyo nk'uko nabivuze n'abanyarwanda nk'abandi bose n'abanyarwanda bafite uburenganzira bwose bafite inshingano zose ariko babazwa n'ibyo bakora n'ibyo bakoze ni ukuvuga rero ngo niba hagaragayemo abafite dosiye zijyanye n'uko bijyanditse muri jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 bazabibazwa kuko kiriya ni icyaha kidasaza ni icyaha utavuga ngo kubera ko yatinze hariya buriya cyaribagiranye ubwo rero ni ukuvuga ngo icyo cyaha yaragikoze harimo muri bano bashobora kuba barakatiwe n'inkiko gacaca bafite amadosiye agaragara abo bazahamagarwa babibazwe aho baba bari hose hari n'abatangiye kumuhamagarwa bari hano mu kigo bakamenyesha ko izo dosiye zihari kugira ngo bitegure banyuzwe imbere y'ubucamanza baburane ubaye umwere akarekurwa utabaye umwere agafungwa
bitabagoye muri 500 abo batangiye guhamagazwa ubu twavuga ko ari nk'abangahe
ntabwo nabona imibare neza kuko urumva ni muri mukorwa n'urundi rwego ngira ngo byasaba yuko umuntu yongera akajya kureba muri ribe tukareba ese amadosiye amaze kugeramo nangahe numva ari ibyo wenda twabikurikirana tukazabaha amakuru arambuye inyuma kuko ubundi hari igihe bagenda bakabahamagara bakagaruka ntabwo iyo kontabilite yo kubara ngo hagende hagarutse ntihagende hagarutse nde ibyo ngibyo ngira ngo ni nyuma tumaze gukorana na ribu tukamenya ngo abafite amadosiye bafite ni bande ikigaragara cyo ni uko ntawe bashobora gutwara adafite idosiye igaragara udafite dosiye ntashobora kuva hano udafite dosiye ntabwo azaza iwabo mu giturage ngo baramujyanye icyo ngicyo nicyo tugenda tubungabunga kugira ngo amategeko bahurize
dusoza ikiganiro ubushize basubiza mu buzima busanzwe imiryango abadamu babo n'abana hari abari babuze iyo berekeza ubu byo ntabiriho
nta kibazo gihari ngira ngo n'abari abadamu abenshi ni uko hari abari baje wenda barashakanye nabo iyo ngiyo abanyarwanda bari bashatse abanyamahanga so kwa ngo ntiyaraza hajya ahubwo ikibazo ni uko ntabwo yaraza abasanze ubu rero baramenyerenye baramenyereye barakiriwe aho abagabo baba bagiye kugenda babasanga nta kibazo gihari nta n'umwe mu bo dufite hano udafite ahajya
Thank you.
abakurikiye radio ijwi rya Amerika nabibutsa ko tukiri mu kiganiro dusangira ijambo ku ngingo gusubiza mu buzima busanzwe abari abasirikare ariko turi kubara abarwanyi b'umutwe wa FDLR rubarizwe Kongo udacana waka n'ubutegetsi buriho mu Rwanda kuri mikoro muracyumva akabagira ubusa tukimara kumva iby'ubutegetsi buvuga kuri iyi gahunda reka noneho twumve n'abagiye gusubira mu buzima busanzwe kwisonga hari Major Bernard Ntuyahaga yari kumwe hariko we ntiyavuye mu mashyamba ya Kongo yararangije igihano cy'igifungo cy'imyaka 20 mu Bubiligi aho yahamirijwe urupfu rw'abasirikare 10 b'Ababiligi bari mu butumwa bw'amahoro mu Rwanda mbere no mu gihe cya genocide.
Major Bernard Ntuyahaga turaganirira hano imuto mu majyaruguru y'u Rwanda mu karere ka Musanze ahasujwe amahugurwa y'abantu bagera kuri 600 nawe ubarimo ubu ngubu musoje amahugurwa ugiye gukora iki mu byihutirwa?
Ikihutirwa ni ukujya kureba aho ngomba kuba imibereho ya mbere aho icumbi ibigomba kuntunga no kwivuza kuko ndwaye amaso.
Ubwo murateganya mu bice bitandukanye by'u Rwanda ni hebyo kuri
aho kuba nzaba i Kigali ndabitse mu kuba i Kigali kuko n'ubundi na mbere nakoraga nkora akazi k'ikigo nyina ntuye i Kigali.
Aho ngaho i Kigali utubwira uzaba ni inzu yawe bimeze bite?
Niyo nzakodesha.
Biroroshye
umuryango wanjye wambwiye kuza bazagerageza kumfasha
komoza ku masomo mwaboneye hano.
Amasomo twaboneye hano ni amasomo ajyanye n'igihe turimo n'igihe u Rwanda rugezemo kandi atwereka ibyiza amakuru y'ibyiza kurebana n'u Rwanda batandukanye nayo nayo abantu babona hanze y'u Rwanda.
Hariya mufite imyaka ingahe?
67.
Tujye tumva abantu bavuye muri za FDLR n'ahandi babajyana mu butumwa bw'akazi ku myaka yawe urumva wagushyira mu rwego byashoboka uriteguye?
Imyaka ndumva atari ikibazo kuri buri muntu wese, ari umwana mutoya, ari umuntu ukuze, icyangombwa ni uko umuntu ubushobozi abafite. Kandi kuri iki gihe ibintu byinshi ibintu byose umuntu yageraho ni ugukoresha mu mutwe hafungutse ibitekerezo n'ubumenyi ibintu byose nta myaka bigira.
Aho rero witeguye kuba wasubira mu buzima busanzwe?
Ndabyiteguye cyane, ndabyiteguye neza. Iprogramu nayo ifata igihe kubanza gutangira imibereho y'imbazi nyuma y'imyaka 25 umuntu ataba ahantu yumva ni ugutangira ku bintu by'ibanze uko komisi izadufasha n'umuryango wanjye uri mu Burayi, umugore n'umwana wanjye n'izindi nshuti bazafasha.
Kireza kuzabigira ubwo burenganzira bwo kuba bajya kubasura
kumbanya ibyangombwa byose by'umunyarwanda uburenganzira nzagira kimwe n'umundi munyarwanda wese kandi byose biba byanditse biri mu mategeko nuko ari byo tuzajya dukurikiza.
Ku ruhande rwa Major Ntuyahaga hari n'abandi bari abarwanyi mu mutwe wa FDL nabo bari bamaranye igihe mu kigo cya Mutobo.
Meja
bravo
uraboneza
bakurura
amakuru ni
meza uraboneza
twatashye
ubu muratashye
ubu twatashye turi kubikabakaba abyo ntibagira ubusa di
bagira ubusa ku ijwi rya
mbere ndi kibagira ubu turatashye
muri yumva mutere
bo uko twiyumva kubisobanura byambura nyuma y'igihe kirekire tumaze hano abandi barazaga bakamara amezi atatu tuhamaze inshuro byayo ngayo. Ubwo rero kuba tugiye kuhava ni byishimo ntazi kubisobanura twaratinze tutazi impamvu yatumye dutinda ariko ku gutinda kwacu byadufashije muri byinshi twabashije kugira imyumvire mizima dutashye tumeze neza ni byishimo ntagira muri make
twibutse amazina
nitwa Uwamahoro Elias
hariya mu rugo ni
njye ndi umunyamusanze hariya hakurya mu mujyi wa Kigali.
Ntabwo uri burenge hano?
Ntabwo ndi burenge hano.
Urumva kugera mu muryango bakwiteguye bimeze bite?
Bo kugera mu muryango kuvuga ngo banyiteguye ntabwo nabyo ntaragerayo ariko nkurikije uko twagiye tugira na contacte kuri telefone n'abajyaga bajya kunsura urukumbuzi banyiritse baza kudusura hano ndakeka ko n'umurwa ruko baranyakira ku buryo budasubirwa
ariko major wa mahoro Elias nkurikije uko tuganira nuko nabonye abandi bimeze twanumvise amakuru ko urwego rw'ubugenda cyahari burumaze iminsi ruza hano kubasura ntabwo ufite ko ushobora gukurikiranwaho ibyaha bari kugenzaho nk'ibyaha bya genocide
ngo ba nyabushize nyiva mu shyamba tumara kwa mpaka urwanda zana ribu rero iranze ikagira hano nibyo ariko mbere yuko igera hano hari abaduha ibiganiro badusobanurira imikorere yayo noneho nyuma yaho iza kuza batubyirira uko icyari gatozi kuri nyiracyo utarakoze icyaha ntacyubutwa nanjye ntacyo nishisha nishinja ntabwo bafite bwo kuba ngiye kujya mu mbuga
hari agahamba twumvise bagiye kubapfunyikira witeguye ute kugakoresha
impamba nibyo bazayidupfunyikira ibyo kuyikoresha rero ubundi nk'ababaye abasirikari ngo retere romeyera midi kombata ubwo nimara kugera kuri tere kandi uko hameze ubwo niho nzafata ingamba z'ukuntu nakoresha iyo mpamba ubu haracyari kare ku buryo ntabasha kubaho gusobanura uko uyikoresha
babashishikarije kuvugana n'abantu bagenzi banyu basigaye mu mashyamba ubwabyo birashoboka
ariko biragoranye tubigoranye gute abantu twazwe mu mashyamba aho twabaga kugira ngo ubonerezo ya telefone usanga ari ikibazo gikomeye cyane nanone hano turi guhamagara mu gihugu cy'amahanga usanga bisaba amafaranga menshi cyane ibyo bibazo rero biramutse bikemutse abo tuvugana bari nk'ahantu hari rezo mwayi yo kubahamagara nayo ikaramuka ibonetse twabibashishikariza rwose kuko ishyamba twari barimo ubibwaje turabuzi abariyo kaga barimo turakazi natwe ntabwo twakwifuza kubaka muri ako kaguma
ubu wakujyanayo akakubwira ngo ugende utwereka nuko bimeze wagenda
bo icyo kibazo cyo cyangura wansubiza ngiye kubaza nagenda n'umutima mwiza ariko nanone aho mviriyo hasize imyaka ine aho nabasize bashobora kuba atariho bari kuko ni ishyamba nyine aho barahisihubira ubu hahindutse byinshi rero byasaba kumaze gushaka n'amakuru arenze ayo mfite ubu ngubu
ntabwo uri kubahamagara kubera ko ntabwo uri kuri telefone ariko ugiye kubahamagara ikibanza wababwira ni iki
ikibanza nababwira namaza kubabwira uko nasanze u Rwanda nanjye nkiriyo nararutinyaga ntinya uko twasize rumeze twarusize mu bukene twarusize mu ntambara njye nagiye nahunze muri 1977 mu Rwanda hari intambara cyane cyane mu hagati hari intambara ikomeye cyane umuntu wakomoka rero iyo niyo shusho ikimuri mu mutwe kugeza ubu ngubu ariko ngezeho icyo nababwira ni ukubabwira ko u Rwanda noneho rwahindutse rumeze neza ari umutekano abanyarwanda babanye neza amajyambere ari ntagereranywa ku buryo nawe wakwihutira kuza kuri
njye nitwa Harerimana Jeanne Pomusene mu by'ukuri tugeze hano turangije amezi arindwi ariko buraho iminsi mike kuko twageze ku itariki 16 z'ukwezi kwa 11 ku mwaka washize 2018 naje dufite ubwoba ntabwo ari njye njyenyine muri rusange twazanye ubwoba ariko ubu kugeza iyi saha twarahugutse twahuguwe twarigishijwe bihagije nta bwoba nta nini turi kwisanga twigikira nta kibazo dufite nimacya umutima wacu watuje kandi urakeye
ku munsi nk'uyu kuri wowe uriyumva ute
uko niyumva birenze uko nari nizi cyangwa nisanzwe niyumva kuko ndi kwibona mu ndi munyarwanda ukubye kabiri uwo nikekagamo
ubundi uvuka he
mvuka mu cyahoze ari komine Gaseke ni akagari ka Busunzu umurenge ni Kabaya akarere ni Ngororero
uracyahibuka
ntabwo nyibuka ngiye n'amaguru ntabwo napfa kuhamenya
no kugenda rero uyobose
nzagenda ningera ku murenge nzahita mpura na famiye bazaza kundeba n'ibyo ari byo byose
wabwira iki muri rusange abasigaye mu mashyamba
ikintu cya mbere nabwira abantu basigaye mu mashyamba nabashishikariza kubabwira by'ukuri byimaze ko ibyo bababwira abayobozi bacu basigaye ni ukubabeshya ni ibintu by'ibinyoma byambaye ubusa kubabwira ngo umuntu agera mu Rwanda hano akicwa hano umutoma twe tuhamaze amezi atandatu mu masomo nta muntu wahungabaniye nta muntu wakubitiwe nta muntu wabura icyo kurya kwambara amavuta twarayabonye yo kwisiga amasabune yo koga imyenda baraduhereza ni ukuvuga imyenda twazanye ari imyenda zitosheje kuko benshi twaje tunavuye muri prizo ariko kugeza iyi saha nababwira nimba wanyumva ko rwose amagambo yapfuye y'ibinyoma bababwira ngo mu Rwanda barica cyangwa ngo mu Rwanda wigezemo arafungwa ni ukubeshya banyumva cyane baza nta kibazo
warufite rihe peti mu gisirikare
iyo nari ndisterije
umusanzu wawe rero kukuba ku Rwanda nkuko ubutegetsi bo bigusabye n'ubu
umusanzu wanje wo kuba ku Rwanda ibyangombwa ngiye gukora ngiye kugenda nifatanye n'abandi mu mashyira hamwe yo mu makoperative ubundi nihangi umushinga nanga umushinga iwacu yari birayi yari bigori bambwiye ko yari n'ingano zashaka kimwe muri byo mbanze gukoresha bitewe n'ubushobozi buke ndaba mfite ku nkunga baramano ndatangirira ubwumva ni inkunga ikomeye cyane ku buryo tuzaba tugeze aho tuzaba dutangiriye urumva ntaho tuzaba dutangiriye kuri zero ubwo numva ngo nkanjye ngiye rwose nishyizemo ko inkunga ya mbere ndiheraho ni ukugenda mbanza kubana neza n'abo nsanze nkafashe cyane cyane no gushishikariza abo bagenzi banjye bo ndasanga bananze kugera mu rugo kugira ngo nisunge inzira banyuzemo bayinyereke neza cyane cyane y'umutekano
gahunda y'ubutegetsi bw'u Rwanda no gukangurira buri wese gutahuka mu mahoro utabibashije agasaba ibyangombwa by'igihugu kimucumbikiye akareka kubaho buhunze niyo mpamvu hamwe na hamwe hagenda humvikana ubuhamya bwa bamwe mu batahutse nk'imwe mu ntwari ikomeye yo gushishikariza abandi gutahuka aha hari mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka mu karere ka Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda hateraniye imbaga y'abanyamusanze na Nyabihu Major Bonaventure Bimenyimana uzwi nka Cobra wabarizwaga muri FDLR yahawe umwanya abwira umukuru w'u Rwanda Paul Kagame aho yari mu ruzinduko rw'akazi uko amerewe nyuma y'imyaka icumi yitandukanije na FDLR anaboneraho gukangurira gutaha abo bari kumwe bakiri mu mashyamba
yeze muri kiyungu nakiriwe neza mfata amahugurwa mu nganda ya Mutobo yarangiza ukurangiza kwanjye nta mwaka n'umwe wagiyemo ntagiye muri Sudani mu butumwa uvuye muri Sudani mu butumwa ndaza ntangira kwiteza imbere njya mu mishinga ya Reza Force impakazi ubu ndi site manager nkora igishanga cya Cyamunyana cya Mugogo abo baturage bari guhinga njya kuba perezida wa Repubulika ndagenda nubaka imihanda ubu nubatse umuhanda wa Ndewanyu na Kanyereza ubu imodoka zizagenda njya kuba perezida wa Repubulika ubu nubatse umudugudu wa Mutuzo harimo abaturage baratuye nyakubahwa perezida wa Repubulika ndagenda ubu nubatse ECD y'abana b'incuke iri muri Musanze ubu abanyeshuri bari kwiga ubu kuri uyu munota kuri uyu munsi ubu mpagaze ndi kubaka amakusanyirizo y'ibirayi nyakubahwa perezida wa Repubulika nkaboneraho no gufata umwanya wo guhamagara abantu nabanye nabo bariya abajenerali baba hakurya bo twabanye bakomeza gutekereza ibitekerezo byo kuvuga ngo bazana ibitero bitera u Rwanda ndamaza guhamagara jenerali Iyamuremye Gaston yahoze atuye mu cyitwa Nyakinama yitwa Rumuri ni nawe uyoboye FDLR twarabanye ranzi twajyaga bimwe tujya tubyige n'ubu nibyo agikora kongera guhamagara jenerali Busogo nawe yari akomoka mu cyitwa Nyakinama nawe ubari hamwe nawe kongera guhamagara Omega yitwa Ntahuka Pacifique nabo bose twarabanaga kandi baranzi ku izina rya Cobra ibatahe kenshi na kenshi nk'uko nabibabwiye ndi muri Sudani bashatse kumpamagara bambaza niba ntari mu bitero bya M23 byaberaga iguma bampamagara ndi muri Sudani mbabwira ko ntari mu Rwanda aho kuko nagiye mu butumwa bw'igihugu mu iterambere rero rirambye njyewe maze kubona ibyo byose nyakubahwa perezida wa Repubulika ubu ndatuje nta kibazo cy'umutekano mfite kandi nabo bagabo kora mbahamagara tukanavugana ariko kumva kwabo kibumva kubera ibyo basize bakoze hano muri iki gihugu icyo nkangura uru rubyiruko naracenge natanga intambara muri 1990 ndaza iza mu gicenge zihano kongo baraturasa tumwe tuke fata icyemezo cyo gutaha urubyiruko ruraha icyo nambwira uwishora mu byerekeye iby'intambara akavuga ngo agiye gufata umwanzuro aje mu mashamba nta kindi kizakibujanye mu shamba abari ubu na bwabo baketsemo ibice FDLR irukwayo rut irukwayo abari mu ngabo zo muri sud kivu ziyobowe na Rubavu nabo ngabo barukwabo urava hano akagenda arajya kuzenga sizo ngabo urajyamo urazizi ubuzima bwaho urabuzi muje muraza mu tubaze
nshuti bakunzi badusangira ijambo ikiganiro cya none twari twabateguriye tugisoreza nshimiye buri wese ku musanzu we muri dusangira ijambo ntibagiwe namwe mudahwema kudukurikira muri gahunda zacu zose mbifurije gukomeza kugubwa neza no kunogerwa n'izindi gahunda zacu mwari na Eric Bagirubusa naho utaha
turagushimiye Eric Bagirubusa dushimiye kandi n'abantu bose mwaganiye mu kiganiro cy'uyu munsi namwe kandi abatwumva aho muri hose nongeye kubashimira uburyo mwitabira gahunda zacu za buri munsi nkomeza kandi kubahamagarira kwitabira ibiganiro byacu aho mutuye aho mukorera aho mwiga aho mugenda ayo makuru yose ijwi rya Amerika riyatangariza abatwumva buri munsi kuri mikoro hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne.